Nikiwa star, wengi watakaa kwenye biti nikijaa, watasema ni balaa. Hii sanaa naifanya kwa mitaa, nadika vesi nyeusi kama vumbi la mkaa. Mini noma, still na hit kila ngoma, kwenye biti na koroma. Fake MCs na watoma, wapinzani wanakoma, dele na wasoma, wanapata homa kila nikichora ngoma. Dhambi ngapi umefanya duniani? Watu wangapi watakwenda kwa manani? Manani, utakwenda wapi endapo katoka nje na nje karudi ndani? Nakupa rai, kikubo sidai, hata ukipata kidogo inabidi ufurai. Nipo hai najidai kwenye map, kama kutoa ni moyo, kujumbisha ni mapapu.
Nina time, talk, talk, kutu wao, minafanya yano, ni usumi. I want to know, kipi minafanya lipi, minatenda, don't talk about me. Sina time, talk, talk, kutu wao, minafanya yano, ni usumi. I want to know, lipi minafanya lipi, minatenda, don't talk about me. Dile nafanya, dile natenda.
S-O-N-G-A yeah. Naona shida, naona raha, naona giza, naona taa, naona mistari yangu inawatamanisha zaidi ya mlevi aliyepitiliza. Kayona ba, hakuna leshingo kuyona njaa. Ukiwa juu watakona saa, taa zenyewe zipo na zinajiona faa. Na style yenyewe ni simple, wanajiona wakali. Wizara ya mali asili eti vipi? Nasikia wasagaji wapendi miti. Majeshi ya kiti, hela ya siku na spendi wiki. Na hiki kwa soko na spendi kiki. Kolabo ya songa na MSA juu ya bite kibabu wana bonga na kucheni.
Nina time, talk, talk, kutu wao, minafanya yano, ni usumi. I want to know, kipi minafanya lipi, minatenda, don't talk about me. Sina time, talk, talk, kutu wao, minafanya yano, ni usumi. I want to know, lipi minafanya lipi, minatenda, don't talk about me. Dile nafanya, dile natenda, nyache nsakedo.
Yes. Washikaji wanatoka mkoa na wanaobeba usta. Mimi bado niko da na shangaa mataa. In my dream I wanna shine like a movie star. Nikipita kwa mtaa watu wakini shangaa. Acha umalaya. Gigi, man of the game now nipo kwenye ligi. Sanaa imeandamwa na dhiki, ndo maana kuna muda young tuso si sticky. Ama pesa mkoni azikama tiki. Mwambie ni nikimbishi kinachomwangusha kiki. Again and again I'll be coming on the air. Mmefeli mnaudhani nitapotea. Yatima dekezi wala uzi sura. Mshangai mnaogopa nyoka lafu wa china wanamla. Temeke zine house right now. Mfalme zine house right now. Now you know, huh?